baba mzanzibari na mama ketanga tanga anavyo nitekea. Ha, kwake nipo chakali asiwezi tanga tanga so kwa navyo nipepetea. Ha, kule nanifikishaga sipajui mimugeni mara inakufa eti mara nazinduka yani kila naponi kusaga na kusaga usemi ati maji mara kupwa maji kuja na tepeta 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 na tepeta.
Ukimpata mwenye upenda kweli sawa huu mkumbatie sana watu wengi macho juju. L-O-V-E-Y-O-U na kupenda kwa konsha kwa su.
Kila kitu kinaboa ikiwa hauko around. Mziki haupandu utasikiza kila sound. Weka movie na kutoa nothing good to find. Nothing good to find it when you're not around. No precautions twende chin dip. Kiss love potion let me take a sip. Maniziba masikio na mdomo manifunga zip. Manifumba macho yote iso kitu chip chip. Drip, drip, malaika umetua. Kama likuwa na fall down umeninyakua. Umeyatuliza maji mpita njia aliatibua. Alicho shindo mwingine umekuja umegundua. Mbona na
tipita
na
tipita
na lewa bila kunywa vitu nanipa mama
na tipita
hot, hot
na tipita na tipita
na lewa bila kunywa
na tipita
vitu nanipa mama
na tipita
hot, hot.